Radio Metro Super.
Jack Jack for Mike Nia, yeah.
Big Bobby.
Zidro.
Boy.
Na kuna vile na daya tension ya mabesti ni kuwa shoba
denge meweza basi mina switch sides leon kufeveka woy tuko inside
ati apewe ama sipewe apewe ama sipewe
wacha alewe kwa nini wewe sena taka tukupewa acha apewe
apewe ama sipewe
apewe
apewe ama sipewe
apewe
apewe ama sipewe
apewe
apewe ama sipewe
apewe.
Wacha wapewe full dose walitisha. Manifisa ndana sunda ni Arizla. Big Baba wall boss kazi kuisha.
Form gani chaji riangwicha.
Sita dhani Hare Krishna kamishna. Vile zuli puka kama baruti za Christmas ni mismatch. Kukosanga msupa ndani ya E-class. Benze nini kama wezi jaza full tank room. Vroom nisha fika kwa party. Wapi shots na manji niko tasty. Pewa kaunataka giza basi kuzidi ni masa yake 330.
It's me and you tonight. If you wanna do me right. Chiki kiyo mini sinita. God it's me and you tonight.
Ati apewe ama sipewe apewe ama sipewe
apewe
wacha alewe kwa nini wewe sena taka tukupewa acha apewe
apewe ama sipewe
apewe
apewe ama sipewe
apewe
apewe ama sipewe
apewe
apewe ama sipewe
apewe
nikutishe rafa mani kutishe mzinga tume ni bamba kwanza vile uko na figa na sijali wacha wasemo na ringa rangi bado imeweza luku pia unapiga huyu msupo na daiti ya pewe missing chali tabidi elewa nasema mezo ya majoka machali wa kumtoka saye na focus vile teo moka jo mambo ni lovely lovely pika shero scan koko lonely tokia bez nja kulight kigode kata maji punguza ma stress ya shote.
God it's me and you tonight. If you wanna do me right. Kachiki kiyo mini sinita. God it's me and you tonight.
Apewe ama sipewe
apewe
apewe ama sipewe
apewe
wacha alewe kwa nini wewe sena taka tukupewa acha apewe
apewe ama sipewe.